KwaShoprite sisoloko sikuphathela amaxabiso aphantsi njenge 2 kilograms ye Country Fair frozen chicken braai cuts okanye I Farmer's Choice frozen mixed chicken portions nge 32.95 kunye nesitya se 1 kilograms Helios medium fat spread ye 16.95 nje kuphela. Ngoko ke hlawula amaxabiso aphantsi yonke imihla yenyanga KwaShoprite ze uyive itshintshi empokothweni yakho. Ezi zisulu zifumaneka de kube yicawa I 9 kaJuni kodwa azifumaneki eMzantsi Koloni. ShopRite, amaxabiso aphantsi onokuwathemba, rhoqo.